me tone. I fell in me tone. I fell in. I fell in. I fell in. I fell in. But to worry me so I am with you, fell in. I 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 fell in. Daniele ba mula setse le gageng la ditau, empa ditau a di amoetsa letho. Ke metlholo ya Modimo. Gopola gore Sara o belegile ngwana, a fetilwe ke dilemo tsa bona. E le mokgekolo, o ibitsa letho eo. Modimo ke wa metlholo, ka nnete rona re rapela Modimo wa metlholo, wa metlholo, wa metlholo, tlholo, tlholo, tlholo ya lerato. Le ka jeno o sa re pakela metlholo, le ka jeno o sa re etsetsa metlholo. Ke se ke ya o boletse le marapo, marapo a phela. Ke metlholo ya Modimo. Paulosi o ntshitse batho matimona, a ba rapella ka masila. Ke metlholo ya Modimo. Ke wa metlholo. Ke wa metlholo. Re mmitsa go ya ka metlholo ya gage. Ka nnete re rapela Modimo wa metlholo, Modimo o phelang. Modimo ke wa metlholo. I fell, I fell, I fell, I fell. Metlholo ya Modimo I fell. O ferile ditumelo tsa rena batho, metlholo ya Modimo I fell.